Downloadani tikumvera nyimbo dzapa mwamba pamalawi wanga
ndikukumbira. One time osamanselela nza kwata chena zao zitafika pena. Kuipata moto ife siti chedwa kuipata moto. Malawi lawi lawi wanga moto. Ife siti chedwa kuipata moto. Malawi lawi lawi wanga moto. Siti kolola posalima kuipata moto. Tima dananza mumdima. Tima tiwa ngale kuti mtendele zinsima. Kuti siku yendele umafunikira mtendele. Osa man lubwa lubwa maipata moto. Utikulire mtendele. Iweyo ndido loko masutiwa. Osa matiti kolo kondela. Keto yutu satipate malile. One time better move on. I was a fukano push a mission. Ona ukaipo ziwa nyimbo. Kuipata moto. Ife siti chedwa kuipata moto. Malawi lawi lawi wanga moto. Ife siti chedwa kuipata moto. Malawi lawi lawi wanga moto. Silasa yami, I am an African soldier. Defense for my future. Me ready for anything. Ngati mdima umata ni kuwala. Kaleke ni kaluso kawale. Njito za manja nsozi wale. Malawi wanga ndife pachibale. Mana one God is ruling. Tili unikire kululi. Bofuno tetsa mpawi ndi umbuli. Wise words man me afi tell you. Kuipata moto. Kuipata moto. Ife siti chedwa kuipata moto. Malawi lawi lawi wanga moto. Ife siti chedwa kuipata moto. Malawi lawi lawi wanga moto. Ife siti chedwa kuipata moto. Ife siti chedwa kuipata moto. Every day you know we have to wake up. Now you know we have to succeed. Pusha mission na kaka kankani. Kati esa somawa. Pika umata nditale kantalawa. Ndiribenta we yoma kacheza kubawa. Kuipata moto. Ife siti chedwa kuipata moto. Malawi lawi lawi wanga moto. Ife siti chedwa kuipata moto. Malawi lawi lawi wanga moto. Kuipata moto. Ife siti chedwa kuipata moto. Malawi lawi lawi wanga moto. Ife siti chedwa kuipata moto. Malawi lawi lawi wanga moto.
Ndikumvera nyimbo zapa mwamba pamalawiwanga.com.